Washington, the voice of America. Time now for Heza, our weekly program by youth and for youth from Rwanda.
Shuti mukurikiye radio ijwi rya Amerika twongeye kubasuza kandi tubifuriza kugira ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya mukurikiraho ikiganiro Heza. Kikaba ari ikiganiro gitegurwa n'urubyiruko cyashyiriweho kandi mwebwe urubyiruko ngo mubashe gutanga ibitekerezo mu rwego rwo kwimakaza umuco w'amahoro arambye mu Rwanda no mu karere ruherereyemo. Mukaba mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe nanjye Olivier Satibasumba nk'uko bisanzwe nkaba ndi kumwe na
Ivete Musabye Marie. Mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kureba uko umwaka w'ubwisungane mu kwivuza watangiye mu karere ka Nyamasheke, aho tuza gusura ikigo nderabuzima cya Nyabitekeri. Turaza kandi kugaruka kuri gahunda yo kwibumbira mu mashyirahamwe, aho urubyiruko rusabwa kuyitabira no kuyashyira mu bikorwa mu rwego rwo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu muri rusange. Turaza kandi kureba akamaro k'iyi gahunda cyane cyane ku bajene batazi gusoma, kwandika no kubara.
Reka dutangire ikiganiro cyacu tunyarukira mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyamasheke ku kigo nderabuzima cya Nyabitekeri. Mugenzi wacu Ivete Musabye Maria akaba yaraganiriye nawe yahasanze, maze bamuganiriza uburyo umwaka w'ubwisungane mu kwivuza watangiye.
Mu gihe abaturage bari bamenyere ko ukwezi kwa karindwi bivuza bakoresheje ikarita y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de sante y'umwaka urangiye, ubu siko bimeze. Aho twabashije kugera mu karere ka Nyamasheke, abaturage twasanze ku kigo nderabuzima cya Nyabitekeri bagize icyo badutangariza kuri iki kibazo.
Twari tubizi, ahubwo mwajyaga mubigera mu kwa karindwi batuvura, turi no kuyatanga nyine bikagera icyo gihe amafaranga tuyarangije kwa karindwi batuvura. Byadutunguye, ubu nageze hano ndatungurwa kabisa. Ubu nk'ubu mfite umukobwa nawe uri mu nzu, nabuze uko muzana.
Nk'ubu cyakora twari tuzi ko nyine uku kwezi kwa karindwi badufasha, tukaba turi kwishyura ariko bakatuvura. None baraduhakaniye ngo ntabwo ashobora kutuvura mituweli dutanga. Ubwo rero ngo turivuza ku cyacu giti ko zageze ukwezi kurangiye.
Umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Nyabitekeri, Madamu Ubuzinda Nyesi, aratangaza ko nabo nta yandi mabwiriza bari bahabwa n'inzego zibishinzwe, bityo hakaba nta kindi cyakorwa. Ariko aranatangaza ko urwaye agomba kuvurwa ku buryo nta ugomba kurembera mu rugo. Ibi bikaba babifashwamo n'abajyanama b'ubuzima.
Kohereza abajyanama b'ubuzima n'ushinzwe abajyanama b'ubuzima bakabareba abantu barembye, bakaza hano ku kigo nderabuzima bakavurwa, noneho abazabona ubushobozi bakabubona, abadashobora kububona nabo tukaba tubafasha uko biri. Amakuru bari basanga ngo bari bazi ko kwezi kwa karindwi ubundi baguhabwaho ku buryo bwa mituweli, ku buryo buhoraho. Ukavuga ko ufite mituweli ya 2010 y'umwaka ubanza, ukwezi gukurikiyeho yakuhagarirwamo. Ariko kubera ko nta gahunda mu rwego rwo hejuru babahaye bwerekana ko ari ukwezi k'ubuntu, ubwo ni ukuvuga ko sekisiyo ya mituweli yananiwe, ntabwo yashobora gufata icyemezo mu mwanya w'abatanga amabwiriza. Ubutumwa twababwira ni uko urembye akumva ababaye yagana ikigo nderabuzima, kibura bakamufasha mu byo bashoboye, hanyuma ubundi bufasha akeneye akabugirwaho inama.
Ubusanzwe umwaka wa mituweli utangira tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi ukarangira tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Iyo umuturage agejeje kuri iyi tariki ataratanga umusanzu, aba agomba gutegereza ukwezi kose nyuma yo kuwishyura kugira ngo abone kwivuza.
Tuvuye Nyamasheke, reka tugaruke mu mujyi wa Kigali, aho tugiye gusura amakoperative y'urubyiruko akora ibikorwa bitandukanye. Jean-Baptiste Ndayiragije yasuye aya makoperative maze areba uburyo aya makoperative akora n'akamaro afitiye abayarimo. Yanaganiriye na Minisitiri ufite urubyiruko mu nshingano ze, maze amubwira gahunda Minisiteri ifitiye urubyiruko n'icyo irusaba muri rusange. Reka dukurikire inkuru yadukoreye.
Kugira ngo umuntu azigirire akamaro anakagirire n'igihugu cye, ntabwo ari ibintu umuntu yatekereza ngo ahite abigiraho. U Rwanda nka kimwe mu bihugu biherereye muri aka karere ruri kwerekana umuvuduko mu iterambere. Kugira ngo ibi byose rubigereho, urubyiruko rurasabwa gukora rutikoresheje, dore ko abasaga 59% by'abatuye u Rwanda ari urubyiruko. Imwe mu byo leta ishishikariza urubyiruko ni ukwibumbira mu makoperative. Koperative de Technicien Eden Menuise de Gitega ni imwe mu zo twasuye muri iki kiganiro. Banabuke Kasim uyobora iyi koperative aratubwira uko igitekerezo cyaje.
Twaricaye tubona imbaraga dufite ni nyinshi zitandukanye, harimo abari bafite ubumenyi butandukanye bwo kubaza, abandi bazi gufunika, tubasha kubyigishanya, turakora bitugirira umumaro, tubihamagarira n'abandi. Mu kubigeraho nta kindi cyose twagize uretse ko twashyize hamwe imbaraga. Twaratekereje tubona ko nta kindi kintu dushobora kuba twakora mu bumenyi twari dufite. Duhitamo umwuga w'ububaji ko ari bwo benshi bari bumvaga bashobora kuba bakora. Twahuje mbere na mbere ingufu zacu ku mafaranga yacu make make twahuje.
Nubwo ariko urubyiruko rwashishikariye kwitabira amakoperative, ruranakangurirwa gukurikiranira hafi ibikorwa byarwo, kuko mbere byagiye bigaragara ko amashyirahamwe yacungwaga nabi, bigatuma abayagize bacika intege. Abatwaganiriye nabo bakora umwuga w'ubuhinzi bwa kijyambere.
Nta cyizere abayobozi twabaha ijana ku ijana, tujya twumva ku maradiyo abantu benshi bagenda bambura amabanki atandukanye. Si ukuvuga ko abo bantu tugomba kubareberaho, baba bafite amafaranga menshi ariko ayo mafaranga ntabahaze. Tukaba rero twagira izo mpungenge zo kuba twebwe ku giti cyacu tuba mukurikirana umutungo wacu, baba banagiye tukabona aho turega.
Nitwa Karinganiye Theophile, nanjye ntuye mu kagari ka Kanyakibanda, umudugudu wa Kigarama. Izo mpungenge zirahari cyane kubera yuko amakoperative ajya kuza habanje amashyirahamwe. Ayo mashyirahamwe rero abayobozi bagiye bayabona bayacunga nabi kubera ko nta n'ubumenyi bari banafite. Ariko noneho aho iyi mishinga izira, bagiye batanga amahugurwa noneho bubaka amakoperative. Noneho muri ayo makoperative rero bisabwa ko noneho buri munyamuryango yikurikirana umutungo we ku giti cye, akaba afite ikaye. Ako gakaye noneho akagenda yandikamo umutungo, akagenda gukurikirana, babayobozi nabo bakagira aho bandika, ubwo noneho mukagenda muhuriza hamwe umunsi w'inama rusange mwaragenye.
Kubagira impungenge zo kwishyira hamwe cyangwa se abatinya gukora akazi runaka bitwaje ko kaba karuhije, abibumbiye muri za koperative barabagira inama.
Umuntu ikintu namushishikariza ni uko nawe yabasha kwegera bagenzi be nkanjye akabanya igihe cy'akagira n'undi akamuha gahunda. Burya akazi umuntu atarakora wese aragatinya. Hari n'ujya hano akabona ni ibintu birebire akabona ntiyabasha kubikora. Ariko iyo uramutse ubishyizemo ubushake, icyo bita gushirika ubute, akazi kose urakiga kandi ukagakora kakakubeshaho.
Ku ruhande rwa Leta, Minisitiri w'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga Bwana Nsengimana Jean Philbert aratangaza ko iyi Minisiteri ifite gahunda nyinshi zo gufasha urubyiruko, ariko narwo rugasabwa kuba rwiteguye.
Iyo ya SIP ya African Development Bank $1,000,000, Youth and Women Employment Program $30,000,000, National Employment Program kora wigire $12,000,000 z'amanyarwanda. Ibyo byose ntabwo navuga ngo ni hangout itanze amahirwe cyangwa ngo ije, ariko iyo ibyo byose birazana imirimo. Icyo tugamije nk'igihugu ni ukuva ku hafi 100,000 by'imirimo buri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ku 200,000 gukuba kabiri tukazagera mu 18 twarakubyeka. Urumva rero icyo tugiye kongera imbaraga ni ugukangura urubyiruko ngo amahirwe azabasekera, ariko namwe bisaba ko mugomba kuba mugize gute mwiteguye.
Shuti bakunzi b'ikiganiro cyacu, rero tugeze muri ka kanya ko kubasusurutsa. Umuhanzi ukiri muto wo mu gihugu cy'u Burundi yagize ati ubunebwe n'umwanzi w'iterambere ry'igihugu.
Umuhanzi Dogo A arakoze cyane kuri izi mpanuro. Dukomeje ikiganiro cyacu rero, Jean Baptiste Ndayiragije aho yari atubereye ubwo yasuraga amakoperative atandukanye y'urubyiruko. Amwe muri aya makoperative yamuganirije ku ngaruka mbi zo kutamenya gusoma, kwandika no kubara. Uretse ko bidindiza utabizi, ngo binagira ingaruka mbi ku musaruro w'amakoperative arimo abatazi gusoma, kwandika no kubara. Ese izi koperative zaba zibikoraho iki? Jean Baptiste Ndayiragije arakomeza.
Mu gihe urubyiruko rukangurirwa gukurikiranira hafi imicungire y'amakoperative wibumbiyemo, ikibazo cyo kutamenya gusoma no kwandika gishobora kuba inzitizi ikomeye cyane. Amwe mu makoperative amaze kubona ko iki ari ikibazo gikomeye, yafashe gahunda yo gukangurira abanyamuryango bayo kwitabira gahunda yo kwiga gusoma, kwandika no kubara. Uretse gukurikirana imicungire y'amakoperative babereye abanyamuryango, ku makoperative akora ubuhinzi yo ngo ni ngombwa kuko ubuhinzi bwa kijyambere busaba ubuhanga.
Kumenya gusoma no kwandika ikintu cy'ikintu mbona twahingaga ibigori tukabinga mu kajagari. Ariko muri aka kanya karuna hanga. Ubu ibishyimbo ni ku murongo, ni ku mafumbire, ni ku mibare. Ibigori ni ku murongo, ni ku mafumbire, ni ku mibare. Ubu imyaka tugerera yo kwiteza ni ikirere. Ariko ukize cy'ubutaka n'imikorere ubu nibize. Urumva nta uramahirwa dufite nuko nta n'ubusigaye iwacu. Ubwo sizo nyigisho zivana he? Bivuga ngo je cyangwa je bundi uko turiho twigaho ngaho. Tari kwa kaza ahandi. Ahandi nabo tubayobora guhinga. Tubikesha gusoma no kwandika.
Kutamenya gusoma, kwandika no kubara ngo biri no mu bidindiza amakoperative mu gihe abanyamuryango bayarimo batarabimenya.
Vuga ngo nimba umuntu yarigishijwe uko ubuhinzi bw'ibigori bumeze. Ni ukuvuga ngo nimba hagati y'ikigori n'ikindi abagomba kumenya intambwe zirimo, azi gusoma, kwandika no kubara, yajya afata agakayi kakavuga ati hagati y'ikigori n'ikindi wenda ni santimetero 70, hagati aho ngaho agakora ubucucike mu murima bigatuma atazabona wa musaruro, bikaba umuzigo tugahomba muri koperative nawe ku giti cy'agahomba. Umusaruro twari duteganyije kuzabona nimba duteganya toni 50, kubera aba bantu benshi bahinze nabi ugasanga igishanga kirasa nabi, ibigori biraho birangiritse.
Kuri Eugene kandi ngo abatazi gusoma, kwandika no kubara ntibagakwiye guhezwa mu makoperative, kuko biba byiza iyo abakiriye maze akabakangurira kwitabira gahunda zo kwiga.
Ntabwo ari ukubaheza, ahubwo habayeho ubukangurambaga bwo gukangurira abanyamuryango ibyiza byo gusoma, kwandika no kubara. Bituma tubahuriza mu matsinda hajyaho amasomero, bakorera muri ariya masomero ya ADPR tuboherezamo kugira ngo babashe kugira ubumenyi.
Mubarekeye muri koperative byabatwara iki?
Twabohereje kubera impungenge tubona abantu bagenda bahura nazo. Akenshi ukabandikira nk'imigabane kubera ko nta n'uwo bafite aho babyanditse, ugasanga muri wo muraharira. Kavuga ati musomeye amafaranga make ya cyangwa musomeye amafaranga menshi, yanabikubwira ko afite menshi. Ariko wakumva nta kizera gufitiye, biba ngombwa yuko aba bantu tugomba kubahuriza mu matsinda bakagana ADPR mu masomero kugira ngo bajye nabo bashobora kwirebera, biyandikire, bakurikirana imitungo yabo.
Uwari wese kukwibibi bigirwa.
Mu gihe amakoperative yo mu mijyi usanga yiganjemo urubyiruko rwagize amahirwe yo kwiga, ayo mu cyaro yo hari agifite urubyiruko rutazi gusoma, kwandika no kubara. Ese wewe utaramenya ibyiza byo kumenya kwandika, gusoma no kubara, witeguye gukora iki?
Mu rukundo no gufashanya vibuzi mugaruka ibuntu.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru mu kongera kubasusurutsa. Reka dusubize bimwe mu byifuzo by'abakunzi b'ikiganiro cyacu, aho badusabye indirimbo y'umuhanzi Jay Polly yitwa Byukusenge. Iyi ndirimbo ikaba ikubiyemo impanuro zishishikariza urubyiruko kudacika intege.
Hamka uswali kabla ujaswaliwa. Na Brits iniko sora kumiriza iminota ibiri gusa ngahumura amaso yawe nicyurora uko wasize Kigali mu minota yashize nkeka yuko atari kuyisanze ngonyomoza ibi nikiko taxi shitan kuma na transport bikomeye cyane ubu ntinzehe kuko mu gihe ni cash nanjye ndabibonye gikumi sinishoboreye kandi rege ngereyo twabakoboyi twabifashe n'isomo baba hasira bo kumurwa nawe kigoheka baba hiki basinduka bakaryama batinze twamara isatari by'umurimba rukujyana n'igihe
Dirigara kase, na kase heara homde. Uruganda mucha muna raharabunu za subira kutsuka. Barazamuka, mushori shori onabona. Waja kumanuka ninginga timene. Zihiri ngut kwanje kifyangu, ninaraba yote. Ngwane no kwikora kumonwa, ukuramba nukuramuka. Mwane mwa gurike, njigero staff. Sinite kwana umunu ersha da azakora. Tukumye kwikaramu wino nisi shira zonjera ntineza. Yaguhaye na upaka nusamba rubu samuza sagamba till you die. Webyuka usenke rinya mafi mwitaka men
mabiza sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje aha mabiza sinanze agasuzuguro niko nashaka iyo nza kumenya ko ariko bigenda nge simba naraje aha
bibiri na gatanu ninjira studio bwa mbere kubikapu by'amabeef n'amadeni kubw'amateka koreje niko cha bisi bitumwe ipesereza keto survive minari fari kura mikro sinari kusa wenda mogoza cyangwa ngo nze mwibitopato nkaho mva Jamaica naje nono mankina remvugiriza induru ibisambo zanamagana bihe munshi kuzaro hayo kutwabasengeye Yehova ukumva vuba zanza yirwa zari zari henuye zigahaba kuri ubu barahinda umushyitsi simbabeshye Kaga huru kwa fukaga kako angote Tumana wa muzika forget about the past Kwa rama nyari kibyo naka Shize kurubu wache kako Ari man and fame I was a hustler Sina chari street struggler I respect you fast not forgetting the media Na abjela ngode Vru mas nizi nchileje The more you talk about us The more we work harder And I know Wante nyeri ya chisaka Dumbari rimpiru rukundo munya chire nande Ae nitya manu shaka kuwa tafutaya Zichane kuchira hana uzami mbyacho Kusa hejuri imbaza chamarila zaba shoka
Ubuzima biza sinanze Aga suzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nje simba naraje aha Ubuzima biza sinanze Aga suzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nje simba naraje aha
Oh man, nurora kabawe tudatuje Ni nk'umuhungu warase, ngimisha mavi mwitaka Nkubise impanga hasi, ndanaboroga n'ijwi rirenga Si igifaransa mvuga cyangwa si urusungu noneho Ndasakusa mvuga n'imigani y'imigenurano Nta kindi nshaka, nkeneye impindura isi ya none Rwana n'abatubwiriza kuba nk'aho turabambuze Ni ubuhe muririmbyi muri mwe wazanye impinduka Uretse kudusiga icyasha nk'aho ari bo mana sibo Nirugira utugenganiga Sinibagirwa, ungiriye nabi ndanota Shive mfite nyinshi mwese mbafite ku rutonde Nimwanesheje umutwe ngo nibagirwe street Saminja zirira zitazi impamvu ziri matimba Ku iminsi y'igisambi iba mirongo ine Ariko bo mbagejeje mu bihumbi bine Si ngombwa ko ari abakora mu mifuka Ndavuga na babandi baba bicaye mu biro Kuri laptop na telefone umutungo ukanyerezwa Sasa ngo mvuge yego njye ndacyavuga hoya On doit parler jusqu'à ce qu'il nous respecte Yon tu t'essaies, on doit même nous sacrifier Pour toi hip-hop, Ndiana yo soumouti mougatcha I'm with you, till the end of time
Yeah Biza sinanze, aga suzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nje simba naraje, aha Biza sinanze, aga suzuguro niko nashaka Iyo nza kumenya kwa riko bigenda Nje simba naraje,
Yo KGL baby Jay Pauly Top Gang Hey yo Licky Fireman man What's up my boy Top Gang Top Gang Top Gang Jay Pauly baby
Bajene mufite ibihangano bikuye mu butumwa bw'ubaka urubyiruko rero namwe tubahaye karibu Niba mushaka kutugezaho ibihangano byanyu muzifashisha adresi nosaha umugisha aza kubabwira muri ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Ikaze nshuti z'ikiganiro heza. Uyu akaba ari wa mwanya tubagezeho ubutumwa bwanyu muba mwatwohereje. Ubutumwa duhereye muri iki cyumweru bwoherejwe n'umukunzi wacu Asumuta uri mu Bugesera. Aho yatangiye agira ati ndabakunda cyane kuko iteka ibiganiro byanyu mbyungukiramo inama zizamfasha mu buzima buri imbere. Agakomeza ati reka nisabira abagize amahirwe yo kubona akazi ko bagomba gukora batikoresheje no guharanira kugera ku iterambere bifuza agasoza agira ati abatagafite natwe duhanga umurimo kuko birafasha
tete isenge nawe ati umuntu kuvuga ngo niyize ntacyo ashoboye nabwo ari byo ahubwo wasanga mu mutwe ariho hakora agasoza ashishikariza urubyiruko rwose gufatira urugero ku rubyiruko rugize koperative ya Gikoro kuko rumaze gutera intambwe ishimishije dukomeje ku butumwa bwanditse yaremye Etienne uwo yagize ati iyo nitegereje nsanga iyo gahunda y'isenamitima yaratanze umusaruro akaba asanga hagomba gushyirwamo imbaraga igakomeza cyane kuko ibibazo by'amakimbirane bitajya bibura atari kora none nsanga ari byiza kubikemura binyuze mu nzira y'ibiganiro ubutumwa bwacu tukaba tubusoje ku bwa Antoine Roger umunyeshuri mu rukunge rw'amashuri indangaburezi riri mu karere ka Ruhango yagize ati ndashimira cyane Minisitiri w'uburezi mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi ku cyemezo kiza yafashe cyo gusubizaho inguzanyo ku banyeshuri biga muri za kaminuza ni ukuvuga Bruce turabashimiye cyane rero mwese mwatwandikiye nsoza nabibutsa adresi mwakwifashisha mutugezaho ibyifuzo ndetse n'ibitekerezo byanyu imeri ni heza cyane @yahoo.fr ndetse na telefone igendanwa ifite nimero 07788739591 na 07222215658. Nabibutse kandi ko ikiganiro heza gitambwa ku wa gatanu saa sita n'igice z'amanywa ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ndetse no ku cyumweru saa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba ni ku 104.3 FM Radio n'Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Innocent Umugisha kuri ubu butumwa atugejejeho tukaba kandi tunashima cyane mwe mwese mudahwema kuduha ibitekerezo kuri iki kiganiro. Shuti mwari mudukurikiye ikiganiro cyacu. Saturday morning jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to
things I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. Marry that girl. Marry you anyway. Marry that girl. No matter what you say. Marry that girl. And we'll be a family. Why you gotta be so rude? Yeah. Why you gotta be so rude? Why you gotta be so rude?
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer,
been listening to Heza, the VOA's weekly youth program in Kinyarwanda.